oɗo golle wadde noddago daraniɓe ɓe waɗi wattumo bangal jande e cellal fawarde ndiyan kañum e cenanka fuu imaɗe muɗum ko fali hen ko ana famane yo wadde du fa hollita laawi keɓanoji jogola ɗeɗo gueɗe Hawa Traoré o conseillére adi ko wonko haali keɗoɗen mo
mi keeɓi hollitidde golleji ɗi mairie o e yimɓeɓe hani wadde yalla ana heɓa huncude hoore golle ɗum walli yimɓe yogaɓe ɗum haalde ɓe famande kulleji fa heewi bangal gollel service
lengol ɗo landagol noon tiɗalaji kewɗi haala mumen kalama ida dakuo gonɗo e kafo lokko haali keɗoɗen mo
wakkati fuu somi yeehi suudu dogotoro to mballoɓe dogotoro en ɓe wonto ga ɓe mbawa ƴewtade sukaɓe amen
yo ɗon woni ko laamiɓe commune aji du haalaji mumen dogui e wi mumen noon dabareji ana gonda fa jogalaji keɓane oɗo kabaru charles kone jokka ɗiɗoɓe maire benina wonko haali keɗoɗen mo
somi tawi dogotoro kanɗo ƴewɗe o wala to mi naɓa ñawɗo ame o nokku goɗɗo yella omo heɓa safare ko o handi mina joɓa placing aji tomi gonito du adadu kalsi jottotoɗo ujunaji deɓe sappo fa ujunaji mali hemere kalsi darontoɗo leɗɗeɗe ana yaaha fa ujunaji tembere mankoɗi ujunaji nogay
e ɗum du ɓeydoto rafidiyam ceniɗam e ley ko rewɓe binena kaali kanko ida dakuo hooreje ka fo wonko sefani en
kabaru ndiyan ɗan ka min ngala ndiyan lobba wakkati fuu somi jeehi luumo fa mi tewta e ndiyan a tawa ndiyan ɗan ko taƴi le ɓulli mi ittata ndiyan somi gatta le looɗe amen
e wi hooreɓe commune aji ɗi nan rafidiyam ceniɗan yo batte bonanda kaaki pompi château ndiyam o e ɗum du ɓeydima bonanda tuyongaji ndiyam ɗi wattu nde laawol benana manjaki wonduno e moƴƴintinede e wi charles kone jokko ɗiɗoɓo maire benana
château o bonɗo wakkati fuu kinami tewta bidon aji nayyi 20 litres kewɗi gasoil yalla château o ana heɓa immade fa ɗo min goni hande ɗo wala komin gaɗi hen
fanda jande noon tiɗallaji ɗi goni kewal sukaɓe jangoɓe rafikaki janginirɗi ley classeji fawarde e ɓoytagol faamu jangoɓe kañum e rafi jande comité ngaji gestion jande ɗi
mairie o milno neɗɗo goɗɗo wonto kanɗo daranade tiɗalla école o muinde cuuɗi école mi ɓami anni a muinde table bangaji kanɗi wattede ɗe cuuɗi école
goyo noddago programme d'engagement civique ngo USAID darani almusaɗɗa mum